kwa bari. Amani unayonipatia kwako natulia tuli, kwako sina usemi. Ukiniona nipo kimya, saki kuongea. Ukaniona nadharau, mina kupenda, saki nkukwaze. Baby, manu kweli una muhimu gani? Kama mpenzi wangu una huzuni, lichopelekea ni danganye. Mana napenda kukuona mwenye furaha. Mapenzi mtihani, yenye changamoto zake zisizo koma. Ila nimekuchagua wewe kwenye safari. As far as I can see, mimi nawe hadi mwisho wa reli. Cha mtima cha moyo, na ugua kwa mipira sipokuona my baby. Ukiniacha ntadeni, girl you know I can do without your love. Without your love,
baby, you can't count on me anytime you want me. Oh no, you don't have to hold me, you not hold you down. Any worry that you got, baby, you can put it on me. Yeah, like a band of sun, come and come and come upon.
Namanya ku nyapu ngapu kecah.